界の大我の会計イカラティトゥオイアプニエイアカヘヌイロアヘレウレウナパエラカオイアバクモクエI ka ulaia Aloha ole I hoine kukue E ahele nei ka moana Kaino ova ovale no kaike Kahe nui loa he leu leu Nā pae laka o I awa kumoku e E kuhi ana paha o e nā loana Kauhana o eha eha Nalo ana a e o kukumaka Lava pono iho aiko make make Kaino ova ovale no kaike Ika latitu o ia Kahe nui loa he lehu lehu Nā pae laka o I awa kumoku e Kaike